njena mawumbama kanjena ugijimisa imizwa yami ngithanda khona ngithanda khona thanda mawuthina kanjena mawumbama kanjena ugijimisa imizwa yami ngithanda khona ngithanda khona.
Get your miss, miss, or yummy. It's time to call now.